Lesi sihloko sizofundwa ngesonto lango-February 27 kuya ku-March 5. Thembela kuJehova wenze okuhle. Thembela kuJehova wenze okuhle, wenze ngokwethembeka. Ihubo 37, verse 3. Izingoma 150 no-124. Yini esingayifunda ngokuthembela kuJehova kuNowa? Yini esingayifunda ngokuthembela kuJehova kuDavide? Yini esingayifunda ngokuthembela kuJehova kwezinye izinceku zikaJehova ezithembekile? UJehova wadala abantu benamakhono amangalisayo. Wasinika ikhono lokucabanga ukuze sikwazi ukuxazulula izinkinga futhi sihlelele ikusasa. Wasinika amandla okufeza sikuhlelile okwenza sikwazi ukufinyelela imigomo efanele. Wasenza saba nonembeza, umuzwa esizalwa nawo wokulungile nokungalungile, ongasiza sigweme ukwenza okubi futhi silungise amaphutha ethu. Isigaba 1, umbuzo. UJehova wadala abantu benamapha amakhono amangalisayo. UJehova ulindele ukuba siwasebenzise kahle amakhono ethu. Kungani? Ngenxa yokuthi uyasithanda futhi uyazi ukuthi ukusebenzisa lezi zipho kusenza saneliseke. Ngezwi lakhe, uJehova usiyela ngokuphindaphindiwe ukuba siwasebenzise kahle amakhono ethu. Ngokwesibonelo, embhalweni yesiHebheru sifunda lokhu. Amacebo okhuthele ayamzuzisa. Izaga 21, verse 5. Futhi konke isandla sakho esikutholayo ukuba sikwenze, kwenze ngawo wonke amandla akho. Umshumayeli 9, verse 10. Embhalweni yamaKristu yesiGreki sitshelwa lokhu. Uma nje sinesikhathi esihle sakho, masenze okuhle kubo bonke, kodwa ikakhulukazi kulabo abahlobene nathi okholweni. Galatia 6, verse 10. Futhi ngokwesilinganiso ngamunye amkele ngaso isipho, sisebenzisene ekukhonzaneni. Eyokuqala kaPetru 4, verse 10. Ngokucacile, uJehova ufuna senze konke okusemandleni ethu ukuze sizuzise thina nabanye. Isigaba 2, umbuzo. UJehova ulindele ukuba siwasebenzise kanjani amakhono ethu? Ngesikhathi esifanayo, uJehova uyazi ukuthi abantu abaphelele. Ngamandla ethu, ngeke sikwazi ukunqoba ukungapheleli, isono, nokufa, futhi ngeke sikwazi ukulawula abanye abantu ngoba sonke sinenkululeko yokuzikhethela. Kungakhathaliseki ukuthi sinolwazi oluningi kangakanani noma sesike sabhekana nezinto ezingakanani, siyohlale sinjengezingane uma siqhathaniswa noJehova. Isigaba 3, umbuzo. Yikuphi ukulinganiselwa abantu abanakho? Ngaso zonke izikhathi kudingeka sincike kuJehova ukuze asiqondise, sithembele kuye ukuze asisekele futhi asenzele lokho esingenawo amandla okukwenza. Ngesikhathi esifanayo, kufanele senze esingakwenza, sithathe isinyathelo esifanele ukuze sixazulule izinkinga futhi sisize abanye. Ihubo 37, verse 3 lithi, "Thembela kuJehova, wenze okuhle. Hlala emhlabeni, wenze ngokwethembeka." Ngamafuphi nje, kudingeka sithembele kuJehova, senze okuhle, futhi senze ngokwethembeka. Ake sihlole lokho esingakufunda esibonelweni sikaNowa, uDavide, nezinye izinceku zikaJehova ezithembekile, ezancika kuye, futhi zathatha isinyathelo esifanele. Njengoba sizobona, lokhu kwakuhilela ukuhlukanisa phakathi kwalokho ababengenakukwazi ukukwenza, nalokho ababengakwazi ukukwenza nokuthatha izinyathelo ezifanele. Isigaba 4, umbuzo. Yini esizoxoxa ngayo kulesi sihloko? Lapho sizungezwe ububi. UNowa wayephile ezweni elaligcwele ubudlova nokuziphatha okubi. Wayazi ukuthi ekugcineni uJehova wayezolibhubhisa lelo zwe elonakele. Noma kunjalo, kumele ukuba lezo zimo ezimbi zamcindezela uNowa. Kuleso simo, uNowa waqaphela ukuthi kwakunezinto ayingeke akwazi ukuzenza, nezinto ayingakwazi ukuzenza. Isigaba 5, umbuzo. Chaza isimo uNowa abhekana naso. Lokho uNowa ayingenakukwazi ukukwenza. Nakubunowa amemezela ngokwethembeka isigijimi sikaJehova esiyisixwayiso, wayengeka kwazi ukuphoqa abantu ababi aphila nabo ukuba basamukele, futhi wayengeka kwazi ukwenza uzamxolo ufike ngaphambi kwesikhathi esibekiwe. Kwakudingeka ukuba uNowa athembe ukuthi uJehova uzosigcina isithembiso sakhe sokuqeda ububi, eqiniseka ngokuthi uNkulunkulu uzokwenza lokho ngesikhathi esifanele. Nathi siphile zona eligcwele ububi, futhi siyazi ukuthi uJehova uthembise ukulibhubhisa. Okwamanje, ngeke siphoqe abantu ukuba bamukele izindaba ezinhle zombuso. Ayikho into esingayenza ukuze senze usizo olukhulu lusheshe liqale. Matthew 24, amaverse 14 no-21. NjengoNowa, sidinga ukholo oluqinile, siqiniseka ngokuthi maduzane uNkulunkulu uzongenela. Siyaqiniseka ngokuthi uJehova ngeke avumele lelizwe libi liqhubeke likhona ngisho nosuku olulodwa ukwedlula isikhathi asimisile. Isigaba 6 no-7, umbuzo. A. Yini uNowa ayengenakukwazi ukuyenza? B. Isimo esikuso sifana kanjani nesikaNowa? Lokho uNowa ayengakwazi ukukwenza. Kunokudikibaliswa yilokho ayengenakukwazi ukukwenza, uNowa wagxila kulokho ayengakwazi ukukwenza. Njengomshumayeli wokulunga, ngokwethembeka, uNowa wamemezela isigijimi esiyisixwayiso ayisinikiwe. Isibili kaPetro isahluko 2, verse 5. Ngokungangabazeki, ukwenza kanjalo kwasiza uNowa wagcina ukholo lwakhe liqinile. Akagcinanga njengokushumayela, wasebenzisa amakhono akhe okusebenza nawokucabanga ukuze afeze umsebenzi ayewunikwe uNkulunkulu wokwakha umkhumbi. EyamaHeberu 11, verse 7 ithi, ngokholo, uNowa, ngemva kokunikwa isixwayiso saphezulu sezinto ezingakabonwa, wabonisa ukwesaba kokuhlonipha uNkulunkulu, wakha umkhumbi wokusindisa indlu yakhe. Futhi ngalolu kholo, walahla izwe, waba yindlalifa yokulunga okuvumelana nokholo. Isigaba 8, umbuzo. UNowa wagxila kanjani kulokho ayengakwazi ukukwenza? NjengoNowa, silwela ukuba nokuningi kokukwenza emsebenzini weNkosi. Eyokuqala kwabaseKorinte 15, verse 58. Imisebenzi enjalo ingahlanganisa ukwakhiwa nokunakekelwa kwezakhiwo zokukhulekela, ukuvolontiyela ukusiza emihlanganweni emikhulu nemncane, noma ukusebenza ehhovisi legatsha noma ehhovisi lokuhumusha. Ngaphezu kwakho konke, sizigcina siyimatasa emsebenzini wokushumayela, sazi ukuthi lo msebenzi uqinisa ithemba lethu lekusasa. Omunye udade othembekile wathi, lapho ukhuluma nabanye ngezibusiso zombuso kaNkulunkulu, uphawula ukuthi izilaleli zakho azinali ithemba, futhi zicabanga ukuthi izinkinga zazo ngeke ziphele. Ngempela, ukushumayela kusenza sibe nombono omuhle ngekusasa, futhi singaphelelwa amandla emncintiswaneni wokuphila. Isigaba 9, umbuzo. Singasilingisa kanjani isibonelo sikaNowa? Lapho senza amaphutha. UJehova wachaza inkosi uDavide njengomuntu ovumelana nenhliziyo yakhe. Izenzo 13, verse 22. UDavide wayengumuntu owaphila ngokwethembeka. Noma kunjalo, ngesinye isikhathi, wenze isono esibi kakhulu. Waphinga noBathsheba. Okubina kakhulu, wazama ukufihla isono sakhe ngokuhlela ukuba umyeni kaBathsheba, u-Uriya, abulawe empini. UDavide waze ngisho waphathisa u-Uriya incwadi eyineziqondiso zokuba abulawe. Ekugcineni, izono zikaDavide zahlalobala. Wasabela kanjani uDavide lapho lokho kwenzeka? Isigaba 10, umbuzo. Chazisime uDavide abhekana naso. Lokhu uDavide ayengenakukwazi ukukwenza. UDavide wayengeke akwazi ukukushintsha ekwenzile. Wayengeke ayibalekele imiphumela yamaphutha akhe. Empeleni, uDavide wayeyobhekana neminye yaleyo miphumela ukuphila kwakhe konke. Ngakho wayedinga ukholo. Kwakudingeka aqiniseke ngokuthi uma ephenduka ngokuphelele, uJehova wayeyomthethelela, futhi amsiza kukhuthazelela imiphumela yezenzo zakhe. Njengoba singaphelele, sonke siyona. amanye amaphutha makhulu kunamanye. Amanye amaphutha ngeke sikwazi ukuwalungisa. Kungase kudingeke siphile nemiphumela yalawo maphutha. Siyakwethemba lokhu uNkulunkulu akushoyo. Siqiniseka ngokuthi uma siphenduka, uJehova uyosisekela ezikhathini ezinzima, ngisho noma lobo bunzima bubangelwe yithi. U-Isaiah 1:18 uthi, "Wozani manje, masilungise izindaba phakathi kwethu," kusho uJehova. Nakuba izono zenu kungenzeka ukuthi zibomvu klebhu, zizokwenziwa zibe mhlophe njengeqhwa. Nakuba kungenzeka ukuthi zibomvu njengendwangebomvu kwegazi, zizoba njengoboya. Uma nina nizibonisa nithanda futhi nilalela, nizodla okuhle kwezwe. Izenzo 3:19 zithi, "Ngakho-ke phendukani futhi niguquke ukuze kusulwe izono zenu, ukuze izinkathi zokuqabuleka zifike zivele ebusweni bukaJehova." Isigaba 11:12, umbuzo. A. Ngemva kokona, yini uDavide ayingenakukwazi ukuyenza? B. Uma siphenduka ngemva kokwenza amaphutha amakhulu, singaqiniseka ngokuthi uJehova uzosenzelani? Lokhu uDavide ayengakwazi ukukwenza. UDavide wavumela ukuba uJehova amsize asimame ngokomoya. Enye indlela akwenza ngayo lokhu, ukwamukela ukulungiswa ummeleli kaJehova, umprofethi uNathani. UDavide wathandazana kuJehova, evuma izono zakhe, futhi wabonisa isifiso esiqotho sokuphinda athole umusa kaJehova. Kunokuba akukhwantabaliswe umuzwa wecala, uDavide wafunda emaphutheni akhe. Ngempela, akazange aziphinde lezo zono ezimbi kakhulu. Ngemva kweminyaka, wafa ethembekile, izenzo zakhe zobuqotho ziyisenkumbulweni kaJehova. Isigaba 13, umbuzo. UDavide wasimama kanjani ngokomoya? Yini esingayifunda esibonelweni sikaDavide? Lapho senza izono ezimbi kakhulu, kudingeka siphenduke ngobuqotho futhi sifuna intethelelo kaJehova. Kumele sivume izono zethu kuye. Kudingeka sikhulume nabadala abangasinika usizo ngokomoya. UJakobe 5:14-16 uthi, "Ingabe ukhona ogulayo phakathi kwenu? Makabize amadoda amadala ebandla, amthandazele, amgcobe ngamafutha egameni likaJehova. Umthandazo wokholo uyokwenza ongaphilile kahle aphile, uJehova amvuse. Futhi uma enzile izono, uyothethelelwa. Ngakho-ke vumani obala izono zenu komunye nomunye, futhi nithandazelane ukuze niphulukiswe. Ukunxusa komuntu olungileyo lapho kusebenza kunamandla amakhulu. Ngokusebenzisa amalungiselelo kaJehova, sibonisa ukuthi siyasethemba isithembiso sakhe sokuselapha nokusithethelela. Ngemva kwalokho, senza kahle ngokufunda emaphutheni ethu, siqhubeke nokukhonza uJehova futhi sibheke ikusasa ngokuqiniseka." Isigaba 14, umbuzo. Yini esingayifunda esibonelweni sikaDavide? Kwezinye izimo. Cishe zikhona ezinye izinceku zasendulo ezithembekile ongacabanga ngazo ezathembela kuJehova lapho zithatha isinyathelo esifanele. Ngokwesibonelo, uHana wayengenakukwazi ukulungisa inkinga yokungakwazi ukuthola abantwana. Kodwa wayeqiniseka ngokuthi uJehova uzomduduza, ngakho waqhubeka ekhonza etabanakele futhi ethandaza ngokusuka enhliziyweni. Ingabe lesi akusona isibonelo esihle esingasilingisa? Lapho sinezinkinga zempilo noma ezinye izinselele ezingaphezu kwamandla ethu, siphonsa izinkathazo zethu kuJehova, siqiniseka ngokuthi uyasikhathalela. Senza okusemandleni ukuze sizuze emihlanganweni yobuKrestu nakwamanye amalungiselelo angokomoya. Isigaba 15, umbuzo. Yini esiyifunda esibonelweni sikaHana? Kuthiwani ngabazali abathembekile abanezingane eziyekile ukukhonza uJehova? USamuel osekhulile wayengenakukwazi ukuphoqa amadodana akhe ukuba ahlale eqotho ezindinganisweni ezilungile ayewafundise zona. Kwakudingeka ukuba ashiyele udaba ezandleni zikaJehova. Noma kunjalo, uSamuel wayengabulondolozi ubuqotho bakhe futhi ajabulise uyiso sezulwini uJehova. Namuhla, abazali abaningana abangamaKrestu babhekene nesimo esifanayo. Baqiniseka ngokuthi njengoba bosemfanekisweni wendodana yolahleko, uJehova uhlale zamukela izono eziphendukayo. Ngesikhathi esifanayo, abazali abanjalo bayazikhandla ukuze bahlale beqotho kuJehova, benethemba lokuthi isibonelo sabo sizosiza izingane zabo kuba zibuyele emhlambini. Isigaba 16, umbuzo. Yini abazali abangayifunda kuSamuel osekhulile? Cabanga nangomfelokazi oswele wangosuku lukaJesu. ULuka 21, amavesi 1 kuya ku-4 uthi, manje, njengoba ephakamisa amehlo, wabona abacebile bephonsa izipho zabo emabhokisini omnikelo. Khona-ke wabona umfelokazi othile oswele ephonsa lapho izinhlamvu zemali ezimbili ezincane ezinenani elincane kakhulu. Wathi, nginitshela iqiniso, lo mfelokazi nakube mpofu uphonse okungaphezu kokuphonswe yibo bonke, ngoba bonke laba baphonse izipho ezivele enaleni yabo, kodwa lona wesifazane ekusweleni kwakhe uphonse konke abenakho abeziphilisa ngakho. Ayikho into ayengayenza ngemikhuba emibi eyayenziwe ethempelini. Cishe kwakukuncane kakhulu ayengakwenza ukuze athuthukise isimo sakhe sezimali. Noma kunjalo, ngokuzithandela wanikela ngezinhlamvu zemali ezimbili ezincane okwakuyikho konke ayenakho ayeziphilisa ngakho. Lona wesifazane othembekile wabonisa ukuthi uthembele ngenhliziyo yonke kuJehova, azi ukuthi uma ebeka izinto ezingokomoya kuqala, uNkulunkulu wayezozinakekela izidingo zakhe ezingokwenyama. Ukholo lomfelokazi lwamshukumisela ukuba asekele ilungiselelo elimisiwe lokukhulekela kweqiniso. Ngendlela efanayo, siyaqiniseka ngokuthi uma sifuna umbuso kuqala, uJehova uyoqikelela ukuthi siyakuthola esikudingayo. Isigaba 17, umbuzo. Kungani isibonelo somfelokazi oswele sisikhuthaza? Namuhla, abakhulekeli abaningi esikanye nabo baye babonisa ukwethembela kuJehova futhi bathatha isinyathelo esifanele. Cabanga ngomfowethu Malcolm owahlala ethembekile waze washona ngo-2015. Emashumini eminyaka yena nenkosikazi yakhe bekhonza uJehova babhekana nezinkinga ezihlukahlukene. Wathi, ngezinye izikhathi kwenzeka izinto ongazilindele ekuphileni, okunzima ukubhekana nazo. Kodwa uJehova uyababusisa laba abancika kuye. Nasi iseluleko kuMalcolm asinikezayo. Thandazela ukuba usizo nokuba matasa enkonzweni kaJehova ngokusemandleni akho. Gxila kulokho ongakwazi ukukwenza, hayi kulokho ongenakukwazi ukukwenza. Isigaba 18, umbuzo. Nikeza isibonelo senceku yanamuhla eyayinombono ofanele. Njengoba lesi simiso sezinto sisuka kokubi siya kokubi nakakhulu, singalindela ukubhekana nobunzima obukhulu nakakhulu. Esibili kuTimoteyu 3, amavesi 1 no-13. Ngakho kubaluleke kakhulu kunakuqala ukuba singavumi ukukhwantabaliswa izinselele ezinjalo. Kunalokho, kudingeka sibe nokholo oluqinile kuJehova, kuyilapho sithatha isinyathelo esifanele. Yeke ukuthi sifaneleka kanjani isihloko sethu sonyaka ka-2017. Thembela kuJehova, wenze okuhle. Ihubo 37, verse 3. Isigaba 19, umbuzo. A. Kungani isihloko sethu sonyaka sika-2017 sifaneleka? B. Uzosisebenzisa kanjani isihloko sonyaka sika-2017 ekuphileni kwakho? Sesiphelile isihloko.